yande sappo e jeɗɗi minta capantati sido kala ngo habaruji fulfulde joni ni ele kibaruji en kala hala ndiyan ko tobi do galle ñame kadi en nokkuje kewle leydi Niger hunno ko laati himɓe hewɓe wala no faami do majjum joni en paman ko ɗum laati sappo en kaldi e sarusi kawjiɗo filla toɓoji kañum e kenwoli nonni toyna tila berdu ko nanni hono ley département mo belle yara nokku noon to laati do fi ko darta hono cellal hoore ɓe enan kaali wiide ke honno woodi laabi koƴaaɗi gam batte allah e heɓa himɓe rewɓe rimoɓe wuurɓe enda keɓene mo sola e jaamu e cellal nanni yewtere men pinnande studio kala ngu yartana ena to enda région mo agades tawete timiya département mo iferwan nokku to sukaɓe rewɓe jande mumen hiisama walano wanna hanniri ene woɗiri kori janhirte moɗon soumane amadou janganta habaruji ɗi endani e fulfulde yerno mbirno en ele koye kibaruji ɗi ni no tawani hono ndiyan ko toɓi ele ñalaɗɗe endan nder région mo ñamey doso tilabéri e tawa hunnon ko laati waddi caɗale sanne to famugol himɓe saabu himɓe hewɓe paama e dow majjum ko ɗum famtinaki waddi komin jottowi ni sarusi kaw jiɗo etugol kenuli e ndiyele ɗum woni météo nonni madame Aminu Nafisa andini himɓe ɗo endan wiide ke hunnon ko laati ndungu ngu endan yettodaki no hanniri wakkati mo bandi min rokiyatu Abdourahmane landimo onotake.
Vous savez au Sahel l'installation de la saison des pluies.
Ko annana tol dungu der chakantaraje leede Sahel lewru juenno. Amma lewru men der mun no tobe fa himbe mila ko dungu jippake no. Amma tobo wadungo balde bittide de to tobo go en no wadu ni non dungu en jippaki. Denne ko dungu jippo saynide dum hedike fa tobo lewru juen. Bani ko hargaya dungu mudun no jippilo har sektade lewru men. Denne remobe no kani kedade fa dungu gu en jippo.
C'est vraiment d'attendre une installation effective de la saison.
Nani en rewbe hewbe wombe le commune rural mo Tagazar dum wono département mo Belle Yara région mo Tilabéri noni ko hewi mabbe fu be entana der wuroji mudo e koy mudun dum woni be jarata loktoro be ja be dimo wakare be maati fana ngata wernde dum du kondan chadale mawdo no wadda nabbe sabu eno yetta sukali ngel enda rime warta yonki na inna o maana be fuddo kodda be keddoro non endam dum waddi ko faande ni kambe rewbe enda ni be jame kodgo tebe jehi loktoro ko yaawi gam batte albe keba hono cellal do majjum docteur Abdul Rashid Adamu Mumuni kanyu o yo loktoro jono enda nan ko famini bandi min tawto enda mitedo mamata danda koy
woyo bogeyga bakam go hayfu
hewbe wuro jodoto dima ko jahata loktoro undu hana ko nafti no wodi jodoto go dima wuro kada sadorna de gaddam loktoro re dum yurmin wala do no dum wallira be e nyawto be da wi e debbo do enu mai dum woni ko min gida dalila o dum waddi min bi de ni chawbe nani ngata wari debbe gari loktoro re wala tammal galbe jodo baka tare to be ciudi min jodini dum sigila wallirde jawbe be enda har hebande holte suka jimaado enda o loktore min bi'i goruɗo wudere na toggore hokka wadda ɗum wallira rewɓe e enda yo en torko gaddoɓe rewɓe enda loktore lime den kamɓe ɗum yoɓa ceede
makko
har filla ko darta cellani e ndewan région mo Difa to enda gingimi du wi'ama fa yottade joni ni rewɓe hewɓe no godi laati ɓe jaata loctorore gam batte etoɗe deeɗi muɗum en kañu e sawrade ɗum du kondan ni hun noon ko laati taykitama sanne ele nokkuje ɗe enda dalla gambo goto e hooreɓe hon nokkuje enda o wi jaati woɓɓe kay gorramu en jaati hattu ɗum en yaade waɗnede etol deeɗi ɗi enda wakkati mo Abdoulaye Mayna landimo
ene wuro ingingimi e cakantarare muɗum rewɓe giɗa yahude waɗoyde eto reedu saɗornan ɗa en to worɓe ɓe en tawa gande de ka adi reedu de ni wakkati mo o hani yahude eto reedu on endan foti an e hoore maɗa hani kalanama o yaha waɗoyde eto reedu de ɓe jeehi eto reedu loktoroɓe no kokkaɓe safare ko ɓeydantaɓe ciiƴan ɓe giɗa du yerude ɗum safare de en no ɓeydanaɓe ciiƴan gam wakkati rewɓe ɓeynata hewɓe no dudda ciiƴan sanne kase yaade eto reedu no hissina rewɓe cawɓe saɗormaji kewɗi loktoroɓe en no kalan koɓe kani waɗude e koɓe kana waɗude gam degon cawɗo on enda wari ɓeynude degon sayde gollanama
nonni hono fawar jondu kono si ƴama hono loktorore wonde fande tawani to enda to wiyete cinta bisguin tawa kana ele fawar jondu kono commune mo Thirosérine région mo Agadez noni ɗon du wiyama hono no woni nawallaji gonno yele electron de enda nawallaji ko da darta fila de gunol deedi kanyum e faande du boylugol deedi e koy mudum en ciagal mudum be bi be taykiki jaatna wodi rewbe galaano gar electron gam wakati beenugo gol enda Jamila Amadou latir kanyum electron no electron de enda nani ko famini bandi Ahmed Fela
aiki munnaate
golle amen no don no jahira no wodi sani idu yaayi hebude dogguru reedu boylooru nyaaw gite nyaaw pabbe meden tawra du sadormaaji harfi himbe tawabe derci be jaawa warude lokotoror be gadane nyaawtiigu sede nyaaw gu enden tampini be sanne sani menen demen jahito mabbe harfi rewbe be noobe wuro rewbe enden no kaani warude lokotoror illabe puddi nande ngatawere meden gatta daane yaade e mabbe deni be nani be cella be gada be gara lok e rewbe chawbe kambe dubbe garta wadude etoreedu ganno wodi rewbe godon sey wakati be gari be denneddo no nana e wi'e rewbe endam be gida wadude etoreedu wakati fudu emen podda hakkiloji mabbe do fi o endan degon debbe gari be enude sey jiccanno wanyano
suna zubu de jini
nani nere gallur agresseur kon nan tayka gon wadama yiama cikolle pamare koy potay atana jiro le gallur de farer jamma dum du kondani hono hunno ko lati memi faande du fedde leydi Niger hawjinde yoltugol hakibi adamaabe ko lati kambe na dum lati kebe sakulla sanne dum saabe ngad no dangal yaade e sarobe mi kawjo cuka mudun sabu sukabe du nongode faabar jondo hakkeje mudun em Musa Bashir goto e hore mabbe sende ashtande agades nan ko halani Musa mama
nous constatons
mengi der wakacchakti do endan do en der hubere agars no wodi suka e famarbe sanne e be garbina do laabi no janga du no tabe do laabi dundu ko welamen no emen jancho do mu meden gatta daane yaade e sarobe suka be endan be paama ko suka be endan no godi hakke de sarobe endan kaani hokkude be kaw woni be nyanne be jarne be koltine be kokketo be pukko be dure durungol lobbol de be nyawi be gadane nyawtigu lobbu be gatte jande lo kol e kisine du e hollede golle hinnyere be durwa du hisinde sukaabe enda yilaade do laabi no garbina ga accude be do laabi di en no farri tidde non sadormaaji du kewdi no baa hewtaade sukaabe enda denne saroobe no kaani jogaade sukaabe mubbe no wodiri
donc les parents doivent vivre assis là
nani on a fait de lady france nan biende campagne bi te orano mbasobe arzuku lay kanu nay lewru mendu enna wonno ko be deki jungodo derol narral e golde hakkude mabbe laamu leydi niger kula kewdo won ko be kaldo mun hunno tawa hono fuddutude gollal imuranen kanye faane du soma yire hore mudum nenne ne ke orano du hoji laabi kewdo hakkude leydi niger gam patte alle wadde golleji ko watto millioji chapande jette e joy cede euro dum du konna waddi ko fa hande haalobe do inde bibbe leeta to enda arliti be kambe du konna be kali al mustafa al hasan goto e mabbe nani ko halani mohammed gungu mohammed dantanik
c'est accord là
naral ke bangal gal enden ni wala fu ko famri der maggal dum wadi fillamo inde no kure de enda itano dubi ujuna didi e laso gomnati leydi niger e oranu kaldi do majjum denne waddude filla o endan der naral kessal gal endan dum haydini kam no wodi kadem fi basol iranio e muraren ko hida wadede no wodi milioji laso nami anda milliarduji laso non ko wi'a region agades hokkete dundu min anda ko wado non na ko wadata ko na hilude himbe nino hano ir no himbe kilira do fi demal yare irazer de enden ba milliarduji nay biade ko kete wakati mabbul ko minako gol enden fa warde handen tammal gotal na ta juude himbe
nani to endan do sodu kon nani rotab latib kay no jewdo fi ko darto no wasugol aljukuje jogagol mun leydi enda be ngadi hawrter gongam batal himbe famado fi nangugol nokku neddo jabude dun lay dum waddi ko faane ton do so bande me Mukhtar Hamadu kandu yeyto enda o yewtude himbe je tawabe ngari fotti e majjum nani ko be kaldo ko be ngi e majjum
nous avons malheureusement
deni jabama ganna fakka leydi hana wakati munda jebe no kuje de enden ko kette akke tawidu lawol lamu leydi hana dum wi de gonga gomnati no wawi jabude no kure amma fadde no kure de enden jabede ko hani kan woni jebe no kure de enden kokke hakke
est-ce qu'il faut
yalla dun jogoro hono lawol lam france joddino no nina kaw nokku nedde jabbe hebene seeda na yalla dun yewtino lawol majju gan alle himbe hakkeji mo e burto
tabu nahani kayni woni lawol jabugol nokkure neddo gol enda nartine woda dum hebe dum forre e baadiji mede hande
il a adopté en réalité
vraiment ça
dum latake ko wodi ko nafa ga hande ni gada yewtinaki ki enda min pami ko jaccere no wodi har ko darata nawtorade lawol lamu leedi gol enda min kolli dum ni fa hande no tokkire dum moddi
en application
nani kanyande en jet lewru me wonno batu itanaado le duniya fu nyalaande croix rouge dum wonno faaba to daaro faabede be ngadi do konnam faaba yaade e himbe ne jeede warbe jeedu tan birnin konni alaji alio kanyum woni horede croix rouge mo konni o famini bandimin mbietedo Musa Arzika do fi maccu
muna kula da refugee
meden kawjo fi ferewbe no tefa to duwi binnube inde mubben to amen hanen no wodi fedde gon warbe to mabbe ga himbe fedde de endan dara jonde ferewbe endan no wontori meden tokkiti fi mabbe du kulal warde kulal kanjun ni woni golle amen ferewbe garbe do enda ebe duudi sanne mi wawta halude dimma mabbe amma mido anni ko baade fu no tawda himbe ko watta tato nayo yaade joyo meden tawda du baale hemre e woni emen kawjo jo fi mbe bagada hawjaade cellal bannu ferewbe be enda meden kawjo fi nokkuje toni e be jodo ko watta nokkuje de endan de kebala ballobbal dundu hawtidaade e balla croix rouge leedi france e leedi luxembourg fudu emen gollida e mabbe
dukka mona ay kitare dessu
nani fedde leydi niger hawjine fil ko nartane enagu do laabi kandu hisege wiide duuna e noga e go'o ko watto bonana laabi kemi ujina jetti kemi joy won ko wadi de dum beede ke dubinal e nogay didi o enna saboda ujina jetti kemi joy wadi dum maybe fa heewi kanyu e barmube fa heewi hun non ko lati latne ke sakula sanne fedde de fa gomnati le niger mile ke wiide ke dum hoja laabi ko tay dum buytiri hono nogay e joy do hemre bonanda laabi do ya dubinal e nogay e joy dum du kon e do laawul gol be koji gol noni dum hun non ko lati hono sakula mawdo endan ko be gonbe dar laawul mudum yarna mbirne le ko kibaari yewtere me hande studio kalango haltana hala hono jangino sukaabe l'école to enda rewbe tawte na timiya dum du konna ni on do be bi hono se ƴewama l'école on enda ko wattu himbe chapana yetto do hemerka en won rewbe ko heddi du konna fu worbe non dum hanirana wadde no enda ankay sembe ketno mbiete do Zakaria noni mbiete Zakaria Nusra latir kanyo woni horje CSG mo timi on enda ko andini bandimi Habiba Ahmed
Fantime fi jande l'école sukaabe rewbe no wontori do en der CS Timia
CS rombulude
jangirde de enden sukaabe rewbe jangobe be enden dimma mabbe ni uuda fodde dimma worbe be dimma rewbe jangobe jande l'école wakkati dum wadino jewtinagol mum der kappo kula reedu leedi Niger do hemre jangobe chapande jo e jenobe enden fu no sukaabe rewbe no tawi du ko hani kan woni wi'e dimma sukaabe rewbe jangobe jangirde CS Timia de enden no buri dimma mo worbe o denne dundu no holla o cukaabe rewbe jangobe der jangirde pamare de enden hewbe mu en fu galano timmina jandeji mu naato de college
jusqu'à présent pas les secondaires
dume wonno hada sukaabe rewbe timia nata college et lycée
ici concernant na
ko hada be jangude naato de college et lycée arande fu dewlinol cukaabe rewbe be enda law illa be jona ladde non do dum suudanaaki du neddo fu ko fi dewlinol cukaabe rewbe illa be jona huune non ko wade sanni wakkati fu dewgal wonno wade de neddo yami sey wi e jangoo lokkol gon kan wonno dewlinol gada majjundu no wodi cukaabe rewbe boppobe jande lokkol mu de enda gangala to jodo janga dum waddi du ko dimma mabbe on enda no uutu
c'est régression
dum e cigili don wadude gandimma sukaabe rewbe endam eedo
pour rehausser ces indicateurs là la première solution
comme in cigili arande fu kan woni firtude ko e saarobe cukaabe miden he majjum amma ko amin dum endan tan hejata himbe fu kani nangude ko e himbe firtu dum beeda du ni fa hande duubi di cukaabe rewbe kani yottade den ko dewlini kaden du dum heba no cukaabe rewbe be enden ni dabare ko watta be keba to be joodo yarude jandeji mabbe di enden yeso gan duudal mabbe fu no boppa jande mu ende enden gan gala to joodo der sire timia de enden sire de du hana sire mawne gonno cukaabe rewbe be enden gadani to be joodo be nyaama be jaare jande mabbe yeso
jusqu'à la fin de leur cycle
o woni wonno faande Zakaria Anusra lati kawni horejo collège interteddo Agam Boulou nenene kay wona les communes mo timia département mo Ifeeran do do habarume fulfultili assalamu alaikum balanta jamwal